kopana le batsadi ba me banta ya bare ka kopana le masika me ka re ba bua bare mariwenene o se khantsane mariwenene a he mariwenene diwe niwe mariwenene are ga kopana le ditsala tsa me
Bari diweni, diweni ke mampu.